Caio. DJ Sarge.
Come Maria Capita. Come Maria Capita. Mi chiedo una ciabatta.
DJ Brian.
Amida, show me your panties. Amida, show me your panties.
Accepted, internationally approved. DJ Sarge.
Like a Lambo, wine and wine like Rambo Kanambo. Hata nikiwa na kitambi ntahisan. Bora tatu zetoke nyumbani.
Take it down like a tikolo. Bring it up like a tokolo. Move to the left, move to the right. Take it, move to the front, move to the back. Talk.
Critical, baby stay at home. Critical, coronavirus. Critical, this situation. Critical, it's a comiga kung fu.
Break off your back, make we tick tock. Take out your phone, make me chicha.
Tiki tiki talk, 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 tiki tiki tiki. Wana niita King Pose, baba lao. Tiki toa, wana toa, baba lao.
Pera kuna panyo na nibamba. Uta nipa chance sama
nina na kakada. DJ Sarge, DJ Brian, the mix engineer.
Bring it up like a tokolo.
Move to the left, move to the right. Take it, move to the front, move to the back. Talk.
Critical, baby stay at home. Critical, coronavirus. Critical, this situation.
Nimepagawa na timu yako nipe jezi. Nilinde nyumba yako wasifike wezi. Tule baraka za wazazi wako na mwenyezi. Mwili wote mali yako, chezea. Ninginia kwenye bomba lako, bembea. Napenda kuna migu yako vile ukitembea. Napenda ukiongea, macho yamelegea. Lazima nitasogea, unajua nimekolea. Unachanganya na michezo ya kitango. Yuma ulivyojaza, ndani moja kanga. Na kukataza mama usende kwa waganga. Pezi linacharaza na haujashika panga. Mekalisha wanga, haujui kudanga. Mweni piga loki, nitoka kimungu mungu round.
DJ Sarge.
Nipo paka na hisi kizungu zungu.
need to show me your panty. Yeah, yeah. Why don't you come over tonight? Yeah, yeah. Mwache alale kwa maji. Bikijin nimekula miss your doggy. Ajwe na ichapa tonight. Yeah, yeah. Ipe benda wa shi tusema. Yale ya jana ni pretenda. You know me want it. You know me love it. Every day and night again. Amira, eh, eh, Amira, give me something. Amira, eh, eh, Amira, give me something.
You know the fanya last time. Oh, baby, fanya tena.
One more time.
Oh, yeah, yeah.
One more time.
Come, jiggy, 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 jiggy.
One more time.
Feel only fanya last time.
One more time.
Baby, ni pete.
One more time.
Ni pete, no.
One more time.
Limi kwenye shingo, migumi kingo. Oh yeah, yeah. Baby show me what your mama gave you. Oh yeah, yeah. Love it to baby, navi shindo.
Navi shindo.
You better yeah. Know hapo me finya, finya hivyo. Your tender touch, oh my gosh. Hapa kende wanna fast touch. You got the swag, them can match.
Oh yeah, yeah. Hamida, eh, eh. Hamida, give me something. Hamida, oh yo yo. Hamida, kill me.
Basi kam jiggy 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 jiggy.
One more time.
Minyo li fanya last time.
One more time.
Oh baby, fanya tena.
One more time.
Oh yeah yeah.
One more time.
Kam jiggy 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 jiggy.
One more time.
Feel only fanya last time.
One more time.
Oh baby, ni pete.
One more time.
Ni pete na.
One more time.
DJ Bryo, the mix engineer.
Now hear this.
Enoma Serna, you're now in the mix with DJ Sarge, number one in the streets, for giving you those hot shell exclusives.
Are you nicer?
Unde madia capita, mi kiguna shafika. Unde madia capita, unde madia capita, mi kiguna shafika. Inaganyo genita, baby. Shauru taki kabisa, eti unache na visa. Vya firami na musa, vingi. Ikilala na utakama, naniita. Nafumba macho, navuta shuka. Naona napumbazika, unishika. Ndipo hapo, nafarijika. Mambo yako, mahaba yako. Ndo mana natononoka we. Pale tulipo kutana, migono tukapeana, macho ya katizamana. Wana, pale tulipo kutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
DJ Sarge Kenya, contact on 0716-464721.
Kidona ni ufio hengo alisema marathi. Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi, ameni banusura jeuri sina tena wendo ganzi. Meni maliza asira sihumwe wakisema. Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze. Nikinunga, nibembeleze, usini pepe nipulize.
Shituke roza uzi waume.
Mini pike ule chote. Unenebe upendeze.
Wana pale tulipo kutana, mikono tukapeana, macho ya katizamana. Wana pale tulipo kutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Mwaka watano shapita, ilazima nishi nimeferi hani wangue. Na washani kwa mishaga matapeli. Maswa ibu kibau ya shani kuta. Maka leo kupona yote heli mpezi wangue. Matu mshukuru maulana. Tunapumua, tunapumua. Chiamaji sawa. Niliko choka sio nilipokuwa. Hivi vichanji vilo patikana. tutakula na tutatanua. Tone moja la lali dawa kuliko kikubwa cha kukopua. Ile si mbaya ya miguu mitatu bajaji imenunua kilomba chumba kimoja zara zara nimeshagoa. Ile si mbaya ya miguu mitatu bajaji imenunua kilomba chumba kimoja zara zara nimeshagoa. Funga na virago vyako na kungojea mama nikoseni aga na jirani zako afu nibebe miogo nimeimisi. Funga na virago vyako na kungojea mama nikoseni aga na jirani zako afu nibebe miogo nimeimisi.
DJ Saw Engineer, Hala 0705-550-906.
Yani kwa sao, kasema deka, deka. Na mimi, najiachia. Kanipa shuruti, la kumteka, teka. Silaha, kanigawea. Mbezi kimara, unipeleka peleka paka mwisho ashuki, ashuki. Kiungo imara, unipenyeka penyeka kwa ya nguvu mashuti, mashuti. Oh, kaniweka darasani kunifundisha vizuri, mengi hayajulikani ataka kuyakariri. Kanichorea ramani kopa kwa viringe na kuziki linoge. Oh, badan, oh, badan. Vineno vya kisirani kafumwa na mafulani, weupe mara kijani inawahusu nini? Vipimo visomizani kutwa kwenu midomoni, tumewaka vichwani tumeze kwini.
Internationally approved, DJ Sarge.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, to. Foto moto, inaleta ndoto moto.
DJ Brio, the foto mix engineer.
Moto, to.
Alejandro,
Noti.
Tunajua weni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto Noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga.
Fanyanga.
Yeah, ukinikanyaga. Utanipenda cowboy la makaranga.
Signor Alejandro, you have a visitor.
Snoddy Flow.
Amekambila ngoda na nyonginyo.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, to. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto.
fame, yo si clout. A remix is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Nanuki ya kolon.
Mati the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
DJ Sarge, DJ Sarge.
Basa ranza lipatika no yole.
Magic Tenga Bonita, yeah. International,
beautiful
my girl. What took you so long? Beautiful my girl. What took you so long? You said you're coming home. What took you so long? I guess maybe you are busy fixing your own mistakes. You don't call, girl, your number busy, yeah. Life a journey, people make mistakes. And girl, just give me your number. If you don't want me to call, you know my number, give me a one call. Oh, I look at you and I see the rest of my life in front of my eyes. I wanna be the reason behind your smile. Pick up my calls, yeah. I still hope that you and I will still
end up together. The mix engineer.
I still hope that you and I will still end up together.
No way, tota kudai. Dada agiza tu Allah, sito kudai. Ila na mbenda na mkuyati, zota furai.
Kwanza sina shobo viswa swadu, yeah. Pesa waga chungwila ya kwangu ni ya wadu
sana.
Kuna tabia tabia flanu kingi ya klabu. Bazi ya pisi wanikali las na mambu ya gabu. Domana mi staki dem. Mula nipige puli au nicheze game. Mana kuna madem wanachotaka fam. Anakupa mchezo na anakuita shem. Wengine nuksi bala bala. Afsio mchezo nyuma masha Allah. Mambo na yotoa pwani mpaka bala. Unaweza kampa pesa kodi na msha Allah. Masha Allah.
Ivi anakupenda kweli au kisa na dai wa kodi?
Eh, au kisa na dai wa kodi?
Ivi anakupenda kweli au kisa na mtumia vocha yo?
Eh, au kisa na mtumia vocha?
Wanangu tungi na mapens bora nini?
Bora tungi.
Ah, sikia sikia mnasema?
Bora tungi.
Kumoka na mapens bora nini?
Kumoka.
Sikia sikia mnasema?
Bora kumoka.
No love. No love, no stress. No love, no stress. No love, I say my no stress.
No love, no stress. No love, I say my no stress.
DJ Sarge,
no love,
Ryo.
No stress. No love, I say my no stress.
Hello, Exy. Hello, Exy. How are you going? Ni long time hatujaonana. Natumai upo salama. Na leo unanichukia, hata jina langu utakisikia. Naona imekithiri upweke umetanda. Na siku kama hii nakukosa sana. Corona imekithiri upweke umetawala. Asa siku kama hii na kukosa sana. Natamani ningekuona angalau siku moja. Nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angalau siku moja. Mwenzio nina kutu la mabusu. Can I call it time with you? One time, go ahead. kwa msimu angalau
hey,
Kone time Yuna nchuki unangarau
hey,
Kone
time DJ Bryo the mix engineer
hey, time Kuma Hata kwa msimu
DJ Sarge in the mix Mix Engineer, holla 0705-550-906. Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge, DJ Sarge, DJ Sarge.
Unaona mwangaza, kila wajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana, kila mseki majanga lazima tuwa nene. Wanajifanya wanapenda hao, kila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao ila wanajidimiza hao
kwa celebrity Kenyan kujitolea
yeah.
Kwa apologize ya watu haujakosea
preach
kama ni msofti utasemwa na konea kama ni mjanja itabidi umezoea
no.
Watakutusi ndio ukatch na wacheki wakisha kutusi mara that how sepe udaku inapigwa na kasheshe kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke Kukuwa celebrity garama Juwa kisha kujua ni lawama Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama Sai Twitter megeuziwa ye ni mtoto wa Diana Hakuna uruma siri nkulenga tu Cause if it don't kill you they nakujenga tu Babado kuna fans wana kupenda tu Azaidu sijali even though vile kuenda bu Si neutral simple boy ka kila siku But Kipchoge akivangua the same unamsifu Inauma kupambana na hizi issue But brother usijali wezo ya hizi
vitu Naona mwangaza Kila awajui nyuma yetu kiza kinene Kini tunapambana Kila mziki majanga lazima tuwa nene Wanajifanya wanapenda hao Kila wanadidimiza hao Wanajifanya wanapenda hao Kila wanadidimiza hao
Hey, kukwa celebrity Kenya nkujitolea
Why?
You're down for the mbogi wange nangojea
Really?
Lota kuchoche floko juu na pepea
uh-huh.
Pa kesho kashitani watakukemea
Please.
Remember Esther Runga na hazi yake Helen
Yes.
It's so sad omefungwa jusaini mafelon Wali trend tukawacheka when they needed help
Why?
Tukangalia when they busy destroying themselves Nipoa tuweke imani kwa Yesu Woy Jimmy Gates, ya uona siku mrefu Tumemtroll bila kujuliza questions
Like what?
Like what if that nigga fell in depression Papa Dennis alidedi tukamchangishia Tuka type rest in peace tukimpandisia Ati tuko sad wali tunajua tuvile alikapitia Wetu ni kutroll ni kauji kitu neza kufanyikia Mula mua amesha choka amedaizi Jema tu sitoka Twitter mbaka IG Mini gangsta mkini troll I was ID Buda OG wazogo shinda 5G Mumefanya mbaka pozea amewacha injili Ameacha kuimba mangoma za Holy Spirit Jumna peda ongeza chumvi pia na pilipili Tenova tena mtaki saimu na twisi willis Asifu mekwa force kutazama Nini fans in denial so of course mnajifanya Kukwa celebrity kuwa ready for drama Omba goda kubless na self esteem ya pasta nganga
DJ ha confidence Brio, ya Rogo Manjuni
Na willpower ya John Pumbe Magufu And though wengi watasema ni kiburi But that's the only way utaezana na mabudi
Naona mwakasa Kila awajui nyuma yetu kiza kinene Tunapambana Kila mziki majanga lazima tuwa nene Najifanya wanapenda hao Kila wanadikiwa
hao Oh baby Ukinikusa nyanga nyanga mwenzako usijiwezi
DJ Bryo the mix engineer
Nikipofu na papasa juu yako Na isi ya kuna amani sikukona nyumbani Moyo unajawa tafarani Kuchi kuichi chumbani aziishi kichwani Hasa pale ukiwa mbali nami Chochea kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi Unipe joto joto pezi kwenye baridi Tangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke Shika shikilie usiniache mimi chunga siniteke Kani mikwako nazimbata Nitafune unavyotaka kiuno sindi machakacha Terebuka unavyotaka
Yonyeshe, niweke, tepete
Niponye, ponye, bebe
Yonyeshe, niweke, tepete
I swear I love you too
You're now in the
mix with DJ Sarge, number one in the streets, for giving you those hot shell exclusives.
Napenda ukichombeza umeniweza nipendoa tuchangie na damu milo kichombeza ukinigusa minaloa zinachewa ubani lindini kesho nitafune milimbi na bao la ushindi mchezaji chake kigimbi roho zinawauma mimi kuwa na wewe zinawauma mimi kuwa na wewe tangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke shika shika leo usiniache mimi chunga siniteke
Sezi mocha kae mbali a fighting no girl can beat her every girl wanna be her
DJ Sarge.
Life is magical wonderful and fantastic because you're in it you look your everything but you look amazing I give you a plus man I'm penda sema on enough I need you dance go banana because you watch your dance banana ziki shika shika banana she wanna know that banana I need you dance, go banana because you watch your dance, banana Ziki shika shika banana Oh yeah
You can ajira, don't ajira Ajira etago jari kana ajira You can ajira, don't ajira Ajira etago jari kana ajira Ajira, duke gune gashira Anakoro neka wari nigide to ajira Ajira, duke gune gashira Anakoro neka wari nigide to ajira How am I supposed to leave you now, when you look like that? How am I supposed to say goodbye, when you
Come on,
like
I'm penda sema on enough I need you dance, go banana Tukizi washa dance, banana Ziki shika shika banana Oh yeah, she wanna know that banana I need you dance, go banana Tukizi washa dance, banana Ziki shika shika banana Oh yeah
Smooth like blues, you are sweeter than sugar I wanna love you for life I walk up around you, attached to car On a night, let me give you medication If you love sick, I give you my injection Pure meditation
oh love and affection.
But if I was a doll and you didn't got a chance to touch me, would you cry for me? All turn your back on me and leave me. But if I was a doll and you didn't got a chance to touch me,
DJ Sarge,
would you cry for me? All turn your back on me and leave me.
Come on, I'm gonna send my own.
Yo!
So sweet, but she poop on repeat. Baby girl, guy, I don't know you make me complete. I mean, I don't know, make you come quick. No, me come quick. The time me think a twinkie quarantine.
DJ Sarge, Ryo.
It's a world pandemic. It's a world pandemic. Kame shikadi wengi tumepanic. Wengi tumepanic.
Social distance just somebody.
Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Baki ndani ndani kisha washe nare.
I need a sanitize. Make a sanitize.
Na 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 na. Na 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 na. I need a sanitizer.
Get it real.
Keep your sanitizer.
Nikama coronavirus, nikasikia hizi stories za coronavirus. Sajua hizi stories ima coronavirus. Amo utazisanitize, amo shazisanitize. Amo utajisanitize, amo utajisanitize. Usimgote, nataku na ganju na die. Acha ntumie, juna decide blanda. Mapati toa kunanga. Please stay home, mama kapoko utamango. Cheki, lando da na try kuwa muwaiza. Na mini kotu na masanitizer. Batiko chupri, mi tupri kijami. See you after 2 months, inshallah. Amen.
Get it real. Get it
I need
real.
A sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Na 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 na.
Na 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 na.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Na 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 na.
Na 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 na.
Ya kijani round ingine saya kuku. Kabla ijafika usiku. Corona iko huku na huku. Dizi na dikipofu itabidi ya meyona. Niko na swali kulize daktari Rona. Corona ushika kabotu na choma. Nasikia corona kikushika tuwezi pona. Vaccine blanda bado ijapatikana. Vaccine blanda labda mikono kunawa. Na chunga moro sinakumbuka kuna awa. Ukirekezo chelewe simtapatana. Usiku siku mandugu wako na maru.
DJ Ryo the maru, mix huru, engineer. Tiko
na paki duru.
DJ Sarge.
Now,
Sarge.
Now,
hati ya kufana. Inapaka ukidonosha moja moja, napata pawa bila hata ngoja ngoja. Kama zigo la mapenzi unibebeshe, inapoluna unichekeshe, kama zigo la mahaba nikubebeshe, inapoluna unichekeshe. My sweetie, my number one. Tupendane mpaka waulizane, kitanda ni koridoni ni kubane. My sweetie, my number one. Tupendane mpaka waulizane, kitanda ni koridoni ni kubane. Wabaya wetu wanongone. Nisha kuridhia mindo wako oh mama, mimi na wewe hatuwezi shindwana. Nisha kuridhia mindo wako oh mama, mimi na wewe hatuwezi shindwana.
DJ Bryo, the mix engineer. Call us 0705-550-906.
Kama antena, nitakupa penzi la kisela. Nitakupa penzi la kisela. Sura shepu we mzuri, nakupa mia so sufuri. Nata nata, ninakufata fata. Unavyo ringisha ringisha mama, basi biringa biringa mama.
Basi desi baby, pole pole slowly, yeah, yeah. Kama unapiga degi,
yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sichana mzuri we, yeah, yeah. Pore pore mama, yeah, yeah. Enda here una degi, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
We mama akili ushaipora. Chapa na bakora, yeah. Hebu ingia kati baby, na pilo na bodyo mpaka wanakoma. Na puwa shati baby, chini kitu juu na pendo na vonyola. Nilowa nimesuti, nimesimama na weupati. Na pendo na joba burati, ndani ndani nje misitoki. Unavyo ringisha ringisha mama.
DJ Sarge.
Basi desi baby, pole pole slowly. Kama unapiga deki,
cause you know that I got something to say. Come tembeana mimi, come tembeana mimi, come tembeana mimi, come tembeana mimi, mimi, mimi. Ni 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 ni, mbona nalilenga mimi. Si ni 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 ni, nikuwa na kuambia hivi. Ata ukini ita nitaitika. Maringo weka kando. Oh yeah yeah yeah, cause me and me love video. Oh yeah yeah yeah, Maringo weka kando baby, ay ay ay, cause me and me love video baby, ay ay ay. Usinikatae usiseme na no no, kila siku ntakupenda mama. Usinikatae usiseme na no no, kila siku ntakupenda mama. Kaire tu, can you please come my way, cause you know that I got something to say. Kam tembeana mimi, kam tembeana mimi, kam tembeana mimi, kam tembeana mimi, mimi, mimi.
The mix engineer. Holla 0705-550-906. DJ Song.
Diana, Kanbamba, Hani, Lena, Leona, Tamani, Diana.
short, that short, that short, that short. Wine up, wine up, wine up, wine up. Yeah, man. Don't complicate a simple song. Just feel the vibe and let it go. Gang, gang.
DJ Sarge, in the mix. In the mix.
Cause you know that I got something to say. Come to me, Anna.
Roho ingekuwa na watu ngejionea, moyo hafanyi kificho kiyotea. Mimi kipini sonacho ngeongea, mwili wangu rochorocho na nyongoyea. Chungu nilichopika wamepakua, wenzangu huruma na pukutishwa wamechukua. Tonge langu na kitabu chetu cha mapenzi, kurasa umechana chana, hazisomeki tena tenzi, zimepoteza maana. Mpofu moyo wangu ulishindwa ona, ukuandikwa kwangu liwe ni kaba nalitewa. Kachukua kisura ana ukwangwa, moyo wangu unaumia. Yepo uvu ana ukwarua,
Sarge, number one in the streets, for giving you those hot shell exclusives.
Yeah, langu tatizo, nachuna najimaliza. Mina kesha kumuwaza, na wewe seka lake jina. Oh, jina, oh, basi kwa unyonge, najikaza niache kulia. Mana kwake bati sina, oh, sina maumivu. Ameipora furaha yangu, amekwenda na zangu mbivu zimeniosea. Hasara kwangu, yatapita. Mpofu moyo wangu
kupenda ni vitendo, si maneno maneno. Leo nakupa kitengo kwa kufika malengo. Umesiba mapengo kwa upendo, upendo. Bwana wana singo hazini vikao vya sendo fie. Maana mrembo nakujuza,
DJ Sarge,
nashukuru umekuza. Chanda mapete nakutunza, anamba moja ote wakuru. Sayari ngekuita kimondo, oh, na machungu ya kibongo. Na usiape time ya kutibu wenyongo, no, maana mrembo na kujuza. Maana nashukuru umekuza. Chanda chema pete na kutunza, namba kunja ote wa buruza. Na umesha nisima, hey. Yo 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 love. Yo 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 love. Yo 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 love. Yo love, yo love. Yo 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 love. Yo 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 love.
DJ Brian, the mix engineer.
Siwezi ficha jungu linakaya,
Nikificha jungu linakaya, hey, siri anifukuta vibaya. Mitapa tapa melowa ile mbaya, nyaka nyaka moyo umedizaya. Nikikupa moyo basi usindize, hey, na kama ukinipa kweli sinigize. Kwenye mwanga na giza, yeah. Sinipimie penzi ukinipa visa.
Mwenzako na kuelewa,
oh, oh, yeah.
Na kuelewa,
oh, yeah, yeah, yeah.
Mwenzako na kuelewa,
hey, oh, yeah.
Na kuelewa,
oh, tamani zaidi ya gari. Ukiweza penzi leto kulipalilia, utavuna raha dali. Dali, dali.
Oh na 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 na.
Hey baby, baby.
Oh na 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 na.
Yeah. Izombo ni kama umenita, kidari ulivyo chanita. Hisi ya umezifunika,
umeninogea.
Oh, nikikupa moyo basu sindize. Na kama ukinipa kweli sinigize, au baki nami kwenye mwanga na giza, yeah. Sinipimie penzi ukinipa
visa.
Yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine, okay. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5. Okay. Nay, nay, hey, that's right. Do the one go jack or now slide. Now, show me quarantine. Quarantine, quarantine moves, yes, quarantine. Show me quarantine. Show me quarantine. Quarantine, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5. Okay,
nay, nay, that's right. Do the wako jacko, now slide.
1 clap, 2 claps. Shingo, panyo na itupa. Inama, inuka. Kiuno, kamo na kisusa. Sometimes
DJ Bryo, the mix engineer.
Nanuna na cheka. Weekend ni vibweka.
Mitungi tunapomeka.
Now show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now what's your quarantine? Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5.
Nay, nay, that's right. Do the wako jacko, now slide.
Okay, stop, take a selfie. Insta, Snapchat, kote post it. And then drop kicho cozy, ringa ukomeshe mabitozi. And then run, 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 run. Halafu turn, 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 turn. 20G, jisha uwe. Jisha uwe wewe.
Now show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now what's your quarantine? Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5.
Nay, nay, that's right. Do the wako jacko, now slide.
I can transform your robot. Nigga control car remote. Your hands, your neck. Now round and round and wait.
Ooh.
Mara TikTok.
Don't rush, don't rush, don't rush.
Vi challenge vya mito.
Don't rush, don't rush.
Karantini yangu mina machizi. Niku party na usingizi. Ukisikia tangawizi, tunasogeza nyungu ni mafukizi.
Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, kakuma diba.
Ama adiba,
ama adiba. Wala, wala, makida, kida. Now, show your quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left.
Baby.
na watoka wakituona minawe roho za wakereketa tunavyopendana nawe wanasubiri pendo kuvunjika watasubiri sana we kitambo mizizi nimeshakita nimeridhika nawe
DJ Brio the mix engineer
usijali mada
mama we wapoteze
mezi lako risasi umeni mada
kisha kufa kwa kove
inauma uma
uma
inawa uma 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 inawa uma 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 tunavyopenda na minawe inawa uma 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 inawa uma 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 inawa uma 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 acha roho zao ziwaume
inawauma
penzi letu la kibabi wivu wanatuonea
inawauma
wanalewa makonyagi si tunapiga belea
inawauma
chuma changu cha doshi vyao vikaragosi
inawauma inawauma
tuache watatizike situfate yetu tuwachore kwenye pesi tumakinike tusiwaruhusu wasogele
Insta tukiposti vipicha picha na vi emoji vya makopa kopa
ringisha mama deka deka
mareksi waono kidoda doda
inawauma uma uma inawauma uma uma inawauma uma uma tunavyopenda na minawe inawauma uma uma inawauma uma uma inawauma uma uma acha roho zao ziwaume
inawauma
penzi letu la kibabi wivu wanatuonea
inawauma
wanalewa makonyagi si tunapiga belea
inawauma
chuma changu cha doshi vyao vikaragosi
inawauma
inawauma inawauma uma
uma
inawauma uma uma inawauma uma uma tunavyopenda na minawe inawauma uma uma inawauma uma
DJ Brio the mix engineer
uma,
DJ Sarge, DJ Sarge.